kiongozi Abubakari Baghdad na miliki magaidi na silaha maridadi mopfadha kama sadi kombora la Taliban kila kona na miradi tora bora Afghanistan Middle East na aribu na wamata bila case na nipo kwa ukaribu na kundi la IS na US wanzilishi tasisi ni oladai uchunguzi kila ofisi kambini mwa FBI Iman zawahiri sasa nimepewa kiti tusubiri takbiri vipunde kwenye msikiti nipo fiti na jifua kwa mazoezi ya silaha na mabomu ya kulipua mopfadha Hezbollah
On Friday afternoon, at least 300 people were killed, more than 100 injured, when dozens of Islamic militants carrying ISIS flags ambushed a mosque 125 miles northeast of Cairo. Witnesses reporting explosions from inside the holy site as worshippers attempted to flee.
Singi mikita kwenye vita tukimbii ni masaka tukipita tuite M23 ICC Usharika na Muslim Brotherhood RPG ni wakika nasi vita vya wakudi Al Jazeera BBC Headline mtandaoni wala tukufanya jizi ulipuzi wa Pentagoni Terra Zone September 11 usivuke horizon atuja stiki pande moja Masuicide boma wako ready kwa uwasi Tumeweka kambi goma ya mabomu na risasi Abu Muhammad Abbas wa Hamas Nipo fiti na chimbo Damascus Mob rap terrorist
Some people tried to fight back Armed police officers arrived within 8 minutes Then 3 attackers were shot dead One was wearing canisters taped to his body Not a suicide vest, say police, a hoax In the early hours, the country's senior counter-terrorism officer made a statement
Bado tunafanya mambo, tunasonga kwa atam Sisi ndo wana mgambo kitambo wa Boko Haram Tupo kwenye mikakati ya kuingia kila sekta Na kualikuwa mawaki pamoja na mapresenta Mateka wa mainstream, salini sala ya mwisho Tupo hapa full team na mapanga kwa ajili ya shingo Tunawalia mingo, ukuchimbo kwa gadhabu Wala tuna maringo, ukingo wa al-shababu Hali ya hatari kila zone, baka tupati ukombozi Tumeshatega mabomu kwenye kila ubalozi Biongozi, itikadi kakawaida na dipo Tindo, Mujahidin, Al-Qaeda
Pakistan!